Una rekodi?
Yeah.
Elijah Mozi and Chike. Ufunuo. Sira mpya.
Narenoti.
Wangso.
Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunga kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunga kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa. After miaka ya wasted kwa school kama neti tunasaka independence kwa hoods in a plenty place. Wezi pata ata changes ni another youth man ame daddy so saka mwanya upenye panda juu waku nilongeza tara na teke siku prove uko healthy usingoje ma black age jilete sa make a full end chapter chapter ya sentries under rules like very safe master mwenyewe kwa shamba na jembe under truth bila training kujitawala na presence sa wako screwed in their slavery wameweka backwards mbele inabidi sa fala ache kwa siyako good na ushenzia ni full na mapeni hadi kujipata hasla miaka ya kugeuza kala yonyole juu ya booze na wapenzi. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa.
Bro bila ene hene truth toka kichwa ya MC tefikrate ule apa jo anga bro. Sidani nikilenge hii nja yezi madu anasembe hizi book zimeficha ukweli wame choose kuwa blemish open wound bila dressing a hizi ponyo na jaba ama regi ama fuel za kumedi captured in it dead truly at the enemy washa refuse the remedy a fool in the making muted amaja atafiamu na alert ya kichapu wa mateke tushapata dawa ya mzembe spoon dizo heavy blood zao daily but soon they'll be waking to reality kupata kitu deal in ukweli like a newborn baby sim share kanja nuko mwaibe.
Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa.
Kwa miaka ya wasted kwa school kama neti tunasaka independence kwa hoods in a plenty place. Wezi pata ata changes ni another youth man ame daddy so saka mwanya wanya saka mwanya
behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kufa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kufa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kufa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa. Hatu ni kwa behind bars kichupa hii script reminder yotumwa. This recite was nafunza kama wish kurewind. Saya mpungwe niko deep precise ones kama kupa.